maanta iyo wararka Sweden kooxda gabdhaha ee Häcken ayaa noqotay horyaalka kubadda cagta ee Sweden usbuucan kadib markii ay Djurgården ka guuleysteen. Waa markii ugu horeysay ee ay kooxda Häcken ku guuleysato horyaalka dumarka. Kooxda Häcken ayaa ku badisay 2 gool iyo eber kadib markii ay Felicia Schroeder dhalisay goolkeedii 3-aad ee xilli ciyaareedkan. Inkastoo hal wareeg uu ka haray horyaalka dumarka, haddana kooxda ku soo xigta ee Hammarby ayaan awoodi karin inay soo gaarto Häcken. Qarax ayaa ka dhacay magaalada Luleå habeenkii ay Isniintu soo galeysay. Booliiska ayaa sheegay inay wax ku qarxeen gaari agagaarkiisa, balse lama soo warin cidda uu qaraxaasi waxyeello u geystay. Wararka uu helay telefishinka SVT Nyheter ayaa sheegaya in weerarka lala beegsaday qof qaraabo la Rawa Majid, kaasoo ah hogaamiyaha shabakada dambiilayaasha ee Foxtrot. Horyaalka ragga ee Allsvenskan iyo Super Ettan ayaa si rasmi ah u dhamaaday xilli ciyaareedkan. Labada horyaal ee ugu sarreeya dalka ayaa waxaa daawaday ku dhawaad 3.3 milyan oo qofood, taasoo ah rikoor cusub oo dhanka daawashada. Kooxda AIK ee Stockholm Solna ayaa heshay daawadayaashii ugu badnaa, iyadoo ay celcelis ahaan daawadeen 30,023 ciyaar kasta. Same Boget, idaacadda af Soomaaliga, Radio Sweden, waxaad kaloo naga dhagaysan kartaan abka Isbaariyas Radio Play.